unavyo kutana. Nazidi ku fall in love, nazidi ku fall in love with you, my business partner. Kila tunavyo kutana, nazidi ku fall in love, nazidi ku fall in love with you, with you. Songo mbingo, ninapenda gatu wa ulivyo. I wanna be yours, peke yako. Nakupenda peke yako. Nataka niwe na wewe, nataka niwe na wewe today. Umeshani changanya love, siwazi biashara no. Nakutaka wewe, nakutaka wewe too. And all I need is love, I don't wanna drama anymore. Nakutaka wewe, nakutaka wewe too. Hey, you're my business partner. Kila tunavyokutana, nazidi ku fall in love, nazidi ku fall in love with you, my business partner. Kila tunapokutana, nazidi ku fall in love, nazidi ku fall in love with you. Unanichanganya taga mama, bila tukitokaga, tukiwakaga, unanichanganya, unavyonipaga zawadi, kwangu ina maana, ila isiye na bana, bila nanukia, na ukinisogelea nia, yeah. Mwenzako nabadilisha nia, yeah. Na wish uwe Mungu my idea, yeah. Umeshanichanganya la siwazi biashara no. Nakutaka wewe, nakutaka wewe too. And all I need is love, I don't wanna drama anymore. Nakutaka wewe, nakutaka wewe too. Hey, you're my business partner, yeah. Kila tunavyo kutana, yeah. Nazidi ku fall in love, yeah. Nazidi ku fall in love with you, my business partner, yeah. Kila tunavyo kutana, yeah. Nazidi ku fall in love.